natamani niandike hoja zangu kwa usahihi, lakini nikiandika bora kama yako mambo mengi. Natamani nikusimulie Yesu, lakini nikiyasema ni mengi, nitapoteza muda. Mana Baba wajua, natamani nilie, natamani nilale chini, maumivu ni mengi. I'm speechless, I can't explain, so I cry. Baba, Baba, I cry, oh, Baba, Baba, I cry, oh, Baba, Baba, I cry, oh, ninashindwa elezea, I cry, oh, Baba, Baba, I cry, oh, Baba, Baba, I cry, oh, Baba, Baba, I cry, oh. Ninashindwa elezea.
Unayajua maumivu yangu, unasikia kilio changu. Unitoe kwenye shina, ashina, shina la uchungu. Siwezi mwenyewe, mzigo mzito umenielemea. Nani wewe tu wa kunitua? Ni wewe Baba, Baba, ni wewe Baba. Siwezi mwenyewe, mwiba mkali umenichoma. Nani wewe tu wa kutoa? Ila umewacha, umesema neema yako yanitosha. Siwezi mwenyewe.
I cry, oh, Baba, Baba, I cry, oh, Baba, Baba, I cry, oh, Baba, Baba, I cry, oh. Siwezi elezea. I cry, oh, Baba, Baba, I cry, oh, Baba, Baba, I cry, oh, Baba, Baba, I cry, oh. Siwezi elezea.
I cry, oh,
I can't
Baba,
explain
Baba,
the joy.
Shine.